せーの。
あおしゃみケンガルーダンスポーツ。しゃみケンガルーダンスポーツ。Tiny kangaroo dance bo, tiny kangaroo dance, tiny kangaroo dance bo, tiny kangaroo dance.
Well now give me cock-a-doodle-doo, give me cock-a-doodle-doo. Now don't go leaping off the roof, go just give me cock-a-doodle-doo.
Tiny kangaroo dance bo, tiny kangaroo dance.Tiny kangaroo dance bo, tiny kangaroo dance. Whip, 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 whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip,Tiny kangaroo dance, oh, tiny kangaroo dance.
Well, buy me this to this deal, yeah, buy me this to this deal. You can buy me this to this deal, yeah, buy me this to this, yeah.
Buy me this kangaroo dance, buy me this kangaroo dance, buy me this kangaroo dance, too.Tiny kangaroo dance bo, tiny kangaroo dance, tiny kangaroo dance bo, tiny kangaroo dance, tiny kangaroo dance bo, tiny kangaroo dance, tiny kangaroo, tiny kangaroo, tiny kangaroo dance.